babusisiwe abapofu emoyeni ngoba nguso wesundungu wabo. Babusisiwe abapofu emoyeni ngoba nguso wesundungu wabo. Babusisiwe bonke abamnene bayo kunjalo mhlaba. Babusisiwe.